Minisita mbeza w'ensonga z'abavubuka n'abaana Balambal Gahara asabye abavubuka e Bugwere okwaniriza n'ateeka enjigiriza empisa wamu n'enteekateeka za gavumenti ng'amakubo ag'okutuuka ku buwanguzi. Bino yabyogeredde ku mukolo ogw'okukwasa ebikozesebwa ebya office y'ekibiina ki Bugwere National Students Association mu disitulikiti ye Kiboko eri obukulembeze obupya obwa Bansa mu gandalo lya weekend. Abalamu yalabudde n'abavubuka ku by'okukozesa ebiragalalagala, efujjo wamu n'obwakireresi, era bw'atyo n'abakubiriza okusesira kufuna obukugu mu by'emikono n'okutendekebwa mu by'obulimi n'obulunzi, obusuubuzi wamu n'ebyobuyiiya. Omubaka w'essaza lya Kabwere omulonde Dr. Patrick Wakida naye yasabye n'abayizi okusosowaza ennyo okusoma kwabwe n'okubeera abakulembeze abalungi, ng'agamba nti enkulaakulana eyanguwa nga bakolidde wamu ne gavumenti.